kimwe n'imbwirwa ruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari uzabikemura Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere
utangiye cy'imyaka itanu ariko urambwira ubu ugiye kubikora wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavugwaga kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabaza uti habuze iki hagira ugusobanura icyabuze iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze uwabuze ni we wagombaga kubikora iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe mu buryo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere byo kwihuta byo
mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibyabarwiyemezamirimo bahemukira abaturage aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza
nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabanasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza
kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira
mwicara gusa mukategereza uza kubageza umwe ntabwo mugera mu kibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba nicyo kintu kidahari
nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo nicyo ndaza kureba ko
mwakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze
ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ikibazo ninde yagira umuntu nkurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri iyo bagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo
kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri
nyakubahwa Perezida wa Repubulika nishimiye ko aje ino nkabamubonye kugira ngo nkemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo ntitutahe sinakurenganije twaratangiye kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza ikaduha mfite iki kibazo noneho ngiye kukibaza baramfata barahafunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikaduha ikibazo cyanjye rero ni amagambo make nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martin mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga
tugufashe
iki mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi
kagufashe muha abantu bazagikurikirana
urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame tumaze kubyara n'uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwo ngubwo isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mu gihe umugore niwe baramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umuyorenge wa cyane karabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twagezemo
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka, kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze. Ariko umwanya babana muto biteganijwe ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'Iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu, aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.